Na nikuwaza tulipotoka suwezi puza ise, tangu kwa miguu mpaka tunakuza ise. Nekamani Mungu Baba mesha nipa roo saba, jaya wezi kaba nini pisi za kuzaba. Big star kwenye picha tena chicha, bisha tunavisha adabisha, tufanya tunaraisisha fananisha. Late kama ila kama tunimeanzisha. It gets better when you do it like this. Tafuta hello wana utavyo beba peace. Zingo wana tavyo kudis. Na squeeze si bishani sana na wet ya police. So stay far away, away. Tupa ma away, wapaga away. Mechi ni kushinda kwanzia home paka away. Tuone tumepinda tunakwacha kwenye highway.
Right. Man takes love, man can't know about. About shit, I don't even care about them on. Big girls want big stuff. Yeah, haters better come and show me big love. I'm the motivation, so they just better keep up. And you spell VIP without Noxy B. 99% back, they wanna be me. Dang, I'm so fly. All the jewelry in my body be blinding your eye. Got plenty of shows, better make it home at night. Yeah, pull up in a new way.
That's me.
It's a party, but I ain't inviting everybody.
Give me the yachts, me the yachts, and I ride. Mr. Big Man, the party garage. See who's in the eat, I wanna need in charge. Queens Arabian, wanna need all hard. Missing no flies, now it's too high. Come and kiss my new tie. See me kai kai, wanna call me car suicide. Weaker, weaker legs, now go walking, walking. That's why they buy a Hyundai.
Picture in the answer, wanangu wana mawe kama banza. Mawe kama mwanza, big man kakubanda. Na fikiu kwa hizi ladha, sijawai kugusa laga. Bars for the culture, so I gotta keep it kwanza. Tuna move kama Detroit, you get pissed on. Me the Terminator, while he's a shows nigga, a big man. Wish a nigga would like Timber, that's a big pun. Busy Beach poster, Nicky Ryan, it's a big jump. B.I.G., I'm still juicy. Bar City baby got class, but flow stupid. The voice fluid, muda umefika, go ahead, lose it. Hope you taking notes, this the blueprint.
Big man, call me Mr. Big Man. Aina za kublim man. Call me Mr. Big Deal, a little thing, big man.
The girl ili funza life, ali na shortcut. Na jia ndefu we na choshe. Yapo haters wana bana sana, kinoma kwetu is alright. Respect Mr. Ngosha. Big man also quick quick. Hata kitandani za kiniga nkiwa na baby chick chick. Maneno mengi gay speak big. Achovuke boda with my brother international, dream big. Chaka mchaka toka chaka na saka na mungi saka. Shetani hana mamlaka na vunja uchawi na vunja mipaka. Na nisha jitua sadaka kama na hizi ndo nyakata za mashaka.
My payroll 100 million. They don't know how God did it.
How God did it?
In the beach, I was chilling. The haters ain't gonna see me. Tell me what you did. That time when nothing did. Not in my answer. Yes, I'm a big man. You took it billions, yes,
Boss
I'm a big
medic.
Fan.
Catchy heat, that's to be me. I used to drink kukana gosha kwenye ngoma moja. It has to be real. And the history made. Na kwacha lama kwenye mziki. And guitar never mess with my part to believe. Alisha sema teba diri. Rock city call graph city. I'm here to prove. So to maneno yes he did it. Supplied of the mwaza mwaza rhymes. Akutosha na nakai kujichosha kwenye mic na mangosha. I realize uzo wenu mdogo real man. Na wapa trick gumu kama bodyguard wa hitman. Big dreams, push the button on your screen man. Leo niko lada gonga cheers na my big man. Tajiri wa minazi mwenye pesa madafu. Banani mbali funguo pharmacy ya viatu. Wenye ronzulu ananona kondo. Sina makuu ila ulete chuki wazi wazi bro. Mini chatu. Tarifu mbaya ni kwamba tuna tarifa nzuri. So kitege skill. Acha kumbwela weka za msuli. Atusikilizi hoja ya mwanaiza. Au baradhuli na sosoma paka ngoje. Nikiona mbeka vizuri. Hase hase started at nothing. I never make enough to grow a thought. Not gonna happen. I'm liking this party. My heart is big and not gonna stop it. Hey Mr. DJ, drop the beat. Wanna cause more than distractions.
Hey big man.
Kwa mama na kaza kamba za fiatu. Na tafte shima niko na tafta kipatu. Na panda mlima ndomana sijali jashu. Niko na lima na juwa ntavuna kesho. Nongeza tuhudi na bidi. Ile kima kusuti tena mina fanya hii. Vi, baka wabaya wangu watati. Pale wataponyo na mina ngara kwenye ti. Vi, hiki so kipindi cha masi. Vi, wambie niko na jenga si. Vi, na hii, vi, mina hii. Kea Kongo mpaka TZ. Nimesha mka na staki tena lala. Na nilipa mka ruajile mka na sala. Ni lazima tu nitamshukuru ala. Nilitoka mbali sipa shukuru mini fala.
Mini kankara na wapakazi mabrazo. Pampara zinanifanya na kaza. Hasara, zatara, faza. Unacha kusema wenye manza. Acha papara mera kusema waza. Usijesema utupu wa maza. Bandakala aso leo ndo na anza. Na leo niko na fizi wa mwanzo.
Mchushwa na maisha mboi kwa noti haitoshi na kwa mizinguo. Chizi boti teka kambi popote na vijua vituo. Ste kuzunge china mali za tari kufaro nguo. Ste kuendesha gari kaya alafu inatumbi wa funguo.
Hey big man,
inataka kuisho sindikizi mwenzenu na nobishwa kwa giza mbavya vipo kwenye menu. Na nki pull up na nangu inakuwa wenge muziko. Na pembe kwa kichwa au nyongo bas twende lupita. Lomshamba mepata mkwanja na chamba kiwa wema. Gumba mepata mimba bas maache mjimzima. Mie ni mtundu majungu sinipi mimi. Hana mpango kake kapu flani chenye tundu chini.
Chini, 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 chini.
Wey, nispo shinda hii game basi nita draw wawo. Kongu dem ni dem so lazima wawo. Hama wapo na sound the same, ajiku flow wawo. Na live your faster, awezi mpata, wako slow wawo.